exclusive from A Killer Music Production.
Young Bravo, this move.
Yo, Bizzo.
1-2-1-2.
Before to Angala, so.
DJ AZ on the beat.
Yeah.
It's a pa-ilisa. Let's go.
ZWAP.com.
Watuk, watuk, watuk. Sana. Watuk, watuk, watuk. Sana. Takongela bia na madance, vinangao manga shule spavans. Iwe ni patali kuno na kufrance, watia kulile chani noba pela chance. Watuk, 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 sana. Watuk, watuk, watuk,
watuk, watuk. Young bruv, dalange mukati na kunse. Osa wala ine nispenda zonse. Ni uze veokuma nizaleta vili vonse. Chansi ya uchaya lengesa nizichose. Nelo nifopo kasi nienda kulikonse. Ni shipwe shipwe paka zisile zonse. Kuno kwetilili ni kuzivesa mushe. Osa pwala legelo bila chena mutuze. Bagaya hapa manje uweba pangeko bize. Gizu hapa manje mwe hakamba kujala. Tiva uka pwala la ugona chena njala. Hapa vika sila eze tikona chevena.
Watuk, watuk, watuk. Sana. Watuk, 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 sana. Takongela bia na madance, vinangao manga shule spavans. Iwe ni patali kuno na kufrance, watia kulile chani noba pela chance. Watuk, 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 sana. Watuk, watuk, watuk. Yeah, faka dance, yo itana baya. Magero banza kwa chaba yumila ni dryer. Kuno ni kuklub, uta kunkela bokosi. Ama funu mvela mushe, ali mutoloshi. Ha, DJ chifake pa repeat. Tamveka mushe, tizacha remix. Suo na bagai na bagero ba ikonga. Muli beans, yotika mabatila moonga. Shokas, na majema. Young Bravo, tumila bashema. Dechi liquid, Muzambia. Tima choma cheti duka na banzanga. Watuk, 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 sana. Watuk, 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 sana. Takongela bia na madance, vinangao manga shule spavans. Iwe ni patali kuno na kufrance, watia kulile chani noba pela chance. Watuk, 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 sana. Watuk, 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 sana.
Chilete leo kupuku nena so. Pakuwa mpana chipunde fatu angala so. Pakushana chapendele cha umana fo. Katwe singa tule ya lelo. Mkonkelo walu wabakelo panonjuku kwa tema mana zimoni ya kuponji. Ngandeko rande pailangu mfwechi kondi. Palastino kwimpa sende nifinondi. Ifyangalo nomba fyalapwa. Kuno wishi leta kwa banadupa. Ngana chipa nishada cha shupa. Musendile papala ngana shupa.
Watuk, 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 sana. Watuk, 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 sana. Takongela bia na madance, vinangao manga shule spavans. Iwe ni patali kuno na kufrance, watia kulile chani noba pela chance. Watuk, 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 sana. Watuk, 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 sana.
Each chama biggest ba YB. Young Bravo, Young Talks, see.
Hashtag Zambia.
K.O. Bizzo. I got you.
Slam J.
I play this song. This more. I see. Shout out kuma fans in Mchipati. Na miwone mwagonsi.
Slam
J. I see. Atishan.
ZWAP.com.
From A Killer Music Production. From A Killer Music Production.